piège au hasard. Ibihebihamya bibatera gutamba, iki ndamenye abandi batamenye. Bati kure ibyanditswe n'ibyo twumvise, harenze ubwenge bw'isi n'ubushobozi bw'abantu. Niho twabonye Imana ineza idasanzwe, twabonye Imana irenze uko twabwiwe. Bati twabonye Imana ineza idasanzwe, twabonye
yo kwizerwa twabonye Imana idakoze isoni
namajwi
twabonye Imana yo kwizerwa